jina la phone kuchoka kwa nafe lilo kustu kuna bwela mfana wina wake ama spida po kumaso ndi wa humble liga mixa nyimbo mwazi nditu miza sample kumaso ndi wa fast ka talenti alinako mu 1 hour anamenya mavesi yangapo nifana wa po ama ziwa zochita muta imba limozi nyimbo koza kuhita anati ya bwela soma waka pesa ya pasi ama kala kuketo mbali zaku machansi ya gabwela ndigu uza na we utizape umupepe pensa mkuda zaku trape kuma muta menye ndi kresu ya ntu watatu ndugu uza se ito kala nyimbo ashabu kendi zungo pusha na fedi za chuka siku lina makomo osewa za sekuka
if I had a choice wezi to se fedi na kala paka kali I know you had a choice kuma Yehova zose ya masiwa kali if I had a choice wezi to se fedi na kala paka kali I know you had a choice
Takuma na gustu, kodi tipange wanji Tipange remix hit song ya dibanji Wina apoleba mavesi mwasanga sanga Kupanga connecti kena kukala nzanga Maseni anga anasanduka ake Padenu ziwa danke ni alindi nzake Gini ndi ya simpo after dose ya kumpoto Kwa matika titishu pisa ndi maikoto Wina zimu futa, nekuliso bumpti Kaya sindu ziwa tilindi mahita ngati Chuka nkosa yamba kuyamba menya maconcert Bili ya tuku malawu fika po seponser Kuyamba na ndikosa yamba maziwa maiko Kwa mandima konto kwa mafaya maiko Timbu kwa osamba kukayimba kuyusa Come on, I'll if I no lose.
If I had a choice, was it to safety that Kalampaka Kali? I know you had a choice. Come on, Yehovah, so say I'm a Ziwa Kali. If I had a choice, was it to safety that Kalampaka Kali? I know you had a choice.
Na nandila phone nzako uja wapita Ine kukwila moto wanga osa tsimikiza Yes andi kulota kuti mwina ndizuka Kumodabwa siku lonse kuti likudutsa Mafuso wanga pano wa kusoa yanko Sinikaziwa kuti ndizalepa nyimbo yako Kumano wa mati tisama kweshe na malenga Ndeshidi chose ya makonza choti mangotenga Kaya ngozi, kaya matenda Hanali nzanga zuronda muona hakuyenda Kumano info yako ya ndipunzi sa lesson kuti sitawika ndipo mawa ndi inenso mama lilo pako boma kutenga advantage chiko ndichoti uli moyo sana kupatse tumbuka wasamba mpaka kuzadzisa sivu so nalifana wa simple